Chapanɗe jeenay e nay taro ɗiɗi Ibrahima peewal e dow hoolaare.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiiɓe, amin calminoon e innde Allah joom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi njaɓa laawol peewal ngol o lelni ngol mbele ina mbaawa dañjude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltii no feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yeewtere mon laawol peewal. Hannde noon njokkoten ko e taro men e kabaaru annabaaɓe oo. En njiino e wonde binde annabaaɓe ɗi ko daarol belngol kollitoowol no Allah tellori ngam yiilaade e dandude bani aadama en majjuɓe e nder bakkaat. So en tongi mbiyen kabaaru annabaaɓe oo ko kabaaru moƴƴo kollitoowo no bakkudinooɓe mbaawirta wonde feewɓe e yeeso Allah. Hono no daarol fof wayni, daarol gonngol e deftere Allah ngol ina jogii fuɗɗoode, ina jogii wortorde. E nder jangde men ɓennude hee, en puɗinooma waɗde taro daarol ngol haa njiiɗen no neɗɗo gadana oo hono aadama suɓorinoo rewde seytaani rumtii haala Allah. Ko bakkaat aadama waɗi iwdi mum fof jibineede e nder bakkaat e dow laawol jeyngol. Ina woodi yiɗɓe yeddude ɗum mbiya bakkaat aadama o ko haaju mum ɗum nawraani min minen. Wiyooɓe noon ɓe dey paamaani binndi annabaaɓe ɗi, sabu ko nii ɗi mbi: bakkaat ko e neɗɗo gooto rewi naati aduna addori maayde. Maayde reɓi e yimɓe fof ngati yimɓe fof mbakkudini. Pulaar wi'i, bone ficcat laaci. Ko ɗum waɗi halkaare bakkaat aadama o haaɗaani tan e mum, kono reɓi e men enen fof no nyawu ndaaɓowu ni. Ko bakkaat gooto aadama o waɗi yimɓe fof jibinineede e sifa bakkaat, lella diwataa ɓiyum soro. Ko ɗum waɗi enen fof ndonɗen o sifa bonɗo koye taani men o. E goonga oon sifa bakkaat gonɗo e men o halkatno en haa abada so tawiino Allah rokkaano en safaara. Kono jettooɗe ngoodinii Allah ngati Allah addii safaara sabu nyande Aadama e Hawa mbakkudina nde, en njiinono Allah e yurmeende mum fodirnoo tellinde e aduna hee dandoowo peewɗo mbo mboomri jogori jibinde rufo ƴiiƴam mum no sadak joɓoowo nyamaande bakkutuuji bani Aadama en ni. Hono noon nde njannguɗen e linjiil, en njii e wonde nde sahaa o yonti Allah tellinii oon neɗɗo mbo fotnoo o. Oon dandoowo mbo Allah fotnoo ko holi oon? Oon ko neɗɗo peewɗo o hono Yeesu Almasiihu. Keɗoɗee no haala Allah kaa holliri no Aadama bakkudinɗo o seertiri e Almasiihu mbo meeɗaa bakkudinde o. Binndi ɗii mbi'i, ngati so tawii toñange neɗɗo gooto addanii maayde halfirde yimɓe fof oon neɗɗo gooto, ɓe Allah hebbinta moƴƴere mum rokka ɗumen peewal mum ɓe, maa laamo ko wappitii ɗum sabaabunde Yeesu Almasiihu gooto o. Ndeen noon no toñange neɗɗo gooto layniri kuugal e dow yimɓe fof ni, ko noon kadi gollal neɗɗo gooto peewngal layniri peewal gaddungal nguurndamngal e dow yimɓe fof. E nder ɗum no salaare neɗɗo gooto waɗiri yimɓe heewɓe bakkudinooɓe ni, ko noon ɗooftaare neɗɗo gooto waɗiroyta heewɓe feewɓe. Ko ɗum binndi ɗii kaali ko faati e haɓɓundirɓe e Aadama ɓe e haɓɓundirɓe e Yeesu Almasiihu ɓe. Enen fof njibidina ɗen koye sifa Aadama o. Kono Allah nana nodda bani Aadama en yo njibtine e nder ɓerɗe mumen keɓa sifa Almasiihu o. Holino ɗum waawirta wonde? Ɗum yowitii tan koye hoolaare, sabu binndi ɗii mbi'i, so a gonɗinii e nder ɓernde ma Yeesu Almasiihu mbo meeɗaani bakkudinde o yoɓaniima bakkutuuji ma, maa Allah rokki nguurndam kesam lawƴo ɓernde ma hesɗitin ma e ruuhu ceniiɗo o. E nder ɗum ngonaa tagoore hesere e Almasiihu o, nattaa wuurande hoore ma, nguuranaa maayɗo wurtan ma o. Jooni noon nduttuɗen e tawreeta, njokken e taro men haa njiyen no Allah nawirnoo feere mum yeeso ngam nelde dandoowo o e nder aduna. E nder jangɗeele men ɗe mbaɗirɗen gaarowol gootol ɗe, en janngiino heen ɓiɓɓe Aadama ɗiɗo ɓe hono Kayin e Abel. Abel gonɗiniino fodoore Allah faatunde e dandoowo jogornooɗo arde rufo ƴiiƴam mum o no sadak ni, kono Kayin gonɗinaano ɗum. Allah haldino e Kayin mbele ina waccho hore mum kono dum hadani Kayin lawade e warde Abel minyum. E nder dum en ji e wonde ko buri hewde e bani Adam en njabbi e tepper Kayin naati e bakkat ko dum wadi nde garden e jamanu Nuhu bindidi mbi bonande yimbe ina mawni no feewi e dow leji mi joji berde mabbe fof paytan nyalawmu fof ko e bonande e nder dum en jino no Allah fodirno momtirde bani Adam en ilam dufan e on jamanu gonyido ko Nuhu tan goto gongdinno fodore Allah faatunde e dandowo jogornodo arde o en jino no Allah yamirirnomo yo o wadlana mawko njogor ko wonde ndadir ko besngu makko wondude kullon kewkon Allah munyanina bakko dinobe be hakki dubi temedere tawi on saha Nuhu ina seha lanaka kono hay goto waccaki hore mum ha gongdini Allah so wona Nuhu e besngu mum ko dum wadi Allah adiyanki o wadi na kala fodore mum mumti yimbe salinobe jolde e lana ndadirka ka Allah fewjunoka so dum benni en jino kadi no iwdi Nuhu yejjitirno hala Allah seeda seeda sabu kambenne ko be bani Adam en be gonno jibdinabe e bakkat ciagal dum en jangino ko faati e sare Babel kanyum e fewjatnobe rendindi yimbe aduna fof e nokku goto maha sare mawnde wondude e soro towdo ngam salade kalfaandi Allah kono Allah wadi e mabbe kugal jibi demde mabbe saribe e dow leydi hono non en jettinome e darul belngul fatungul e annabi Ibrahim e gonga Ibrahim ina hewi nafore e ferende Allah wadani bani Adam en ngam ittude dumen e kalfaandi bakkat Ibrahim mawni ko e hakkunde rewadnobe sanamuji Ibrahim wonno ko bakkudinowo no neddo fofni kono en jinino Allah feenyirno e Ibrahim yamirdum yo yaltu sare bamum yaltu leydi mum Allah anniyinomo wadde e Ibrahim lenyul kesul do dandowo cenido o fonno rewde ara e aduna ko dum janguno den e tawreta deftere laslinde nde Allah noddi Ibrahim widum ummu leydima leydi bamma en ummu galle bamma faya leydi jogormi hollude mandi mami wadde lenyol mawgol mami wad e ma barke mami mawnin indema ma barke jippine e yimbe sababunde ma mami barkin nyaagnibe ma mami hud hudbe ma ma abarkinire leddi aduna di fof holi ko wadi Allah wiidi yo Ibrahim eggu faya leydi gondi Allah anniyinomo wadde e makko lenyol kesol holi ko wadi Allah yidde wadde e Ibrahim lenyol kesol sabu ko e ngol lenyol Allah anniyino rewnude annabaabe jogornobe windude bindi cenidi di fof te kadi to sakkeddo ko e ngol don lenyol Allah anniyino nelde dandowo o e aduna ko dum wadi Allah fodande Ibrahim widum mami wad e ma barke jippini e yimbe sababunde ma mbela Allah wadino ko fodanno Ibrahim ko aha kay Ibrahim jaharannode e dubi temedere saratu jom suudu mum ina yaharanno e dubi chapande jenay medani jibindi en jino no Allah rokkirnobe biddo hono Isaaga no Allah fodirno dum ni hono non Isaaga dani Yaqub Yaqub dani bibbe sappo e dido ben goni fuddube lenyol Israila en lenyol kesol ngul te onon andube bindi cenidi di odon gandi e wonde dandowo o yelti ko e lenyol Israila en sabu yumako hono Maryam ko iwdi Ibrahim ko dum wadi aye gadana e linjil wide aske Yesu almasihu tanum Daud tanum Ibrahim nani ko faati e sifa Yesu almasihu e aduna he ko iwdi Ibrahim to bangi ade yagal Yesu almasihu ko iwdi Ibrahim Isaaga kanyum en e Yaqub kono to bangi ruuhu makko cenido o ko bi Allah towdo manam kongol gummingol dow asaman jibina e der aduna joni non ngarten e darul Ibrahim sabu amen jidi siftinde on goddum ko faati e makko en jini e wonde Ibrahim jibina ko e der bakkat no bani Adam fofni kono hala Allah ina hollit en hande Ibrahim nana aljanna sara Allah cenido te ko ton o wonata ha abada. Joni non ko dum don jidden andude. Holi ko Ibrahim wadi saka Allah ina yafo dum bakatuji mum nangir dum pewdo nanan dum aljanna. Holi ko bindi di kali e dum. Dimbi Ibrahim holi jomirado. Ko dum wadi jomirado hisani mo dum pewal. Ibrahim gongdini Allah. Allah e hore mum. Ibrahim holi mo hala Allah. Ko dum wadi Allah nangirimo pewdo. Wadi mo neddo pewdo. An kidido hande. Mbele a gongdini hala Allah no Ibrahim gongdinir dum ni. Min biyani tawi ado gongdini Allah ina wodi wala Allah ko goto. Iblis e hore mum ina andi e wande Allah ko goto. Allah yidi ko gongdina ko hali ko faati e lawol dandore ngol lelni ngol hono no Ibrahim gongdinir dum ni. Ko Ibrahim e hore mum holliti en eden poti gongdinde. Mbele odon ciftoro ko Ibrahim halno dow haire teddudi to nyande layyi njawdi ndido fonno layyaade di yikudo. Ko ni o wino Allah e hore mum ma fewju dammuwol sadak o. Caggal nde o layyi njawdi ndi o inniri on nokku jomiraado pewjoowo. Holi ko wadi Ibrahim innirdi on nokku jomiraado pewjoowo tawde kay Allah addi njawdi sadak ndi ha gasi. Sabu Ibrahim ko annabi o wonno ko e habrudi ko jogorno arde ko. Nde Ibrahim wi jomiraado pewjoowo o wonno ko e habrudi ko jogorno kewde e nden haire do njawdi ndi lomtino di yiko e dow sakkorde do. O soyninomo nyalngu mo dando o jogorno rufde jiidjam mum e dow nden haire. Dum ngam dandude kala gongdindomo e kugal Allah pewgal ngal. Hono non en jiino e nder linjil no Yesu Almasihu yilluri aduno o duubi ujunnaaje didi caggal Ibrahim. E nder dum o timmini hala Ibrahimika. Sabu caggal Yerusalem e dow haayirdo Ibrahim layyino njawdindi do ko don dandowo o hono Yesu rufno jiidjam mum ngam sottude bani Adam en. Ko dum wadi nde Yesu fenga e dow fengirde he ko adi ina mayo wulli dande dow wi fof timmi. Holi ko wadi Yesu wiide fof timmi. O wiri non ko sababu ne mayde makko nde timmini fere dandore nde Allah habruno gila ko boyi rewni dum e kunude annabaabe mum be. Mayde Yesu timmini annama njawdindi Ibrahim layyindi wondude kala sadak njawkon. An kedido hande mbele a gongdini ko Yesu Almasihu woni layye timmudo cakkitido mbo Allah tellinno. Mbele holare ma e holare Ibrahim ko gotum. Kedo de ko linjil hali ko faati e holare Ibrahim. Kuni linjil wi yewetaani men Ibrahim sinno o nangiraano pewdo ko golle makko o danyatno no farnuri. Kono o waawa farnaade e yeso Allah sabu ko ni bindi di mbi hen Ibrahim gongdini Allah te hisnaamu dum pewal. Kono wona sababune makko tan windira o hisnaamu dum pewal ko sababune men enen jogorbe hisneede dum pewal bene enen gongdinbe gurtinde Yesu joomi men o e hakkune maabe be on baraado sababunde toñangeji men wurtina mbele eden nangire feewbe. Bandiraabe amen jatta on sabu kedugol mon e yewtere men arore so Allah jabi eden ganni jokkude e taro men kabaru annabaabe o njangen ko faati e annabi mawdo mo Allah subi ngam yubbinde garal dandowo o e aduno. On annabi woni annabi Musa yo mojjere Allah won e mon te miccudon no modji ko bindi cenidi di kalinde bi Ibrahim gongdini Allah te hisnaamu dum pewal.